célébrer.
Salaka, to sanga na kalipoke, libonke, to zometa maboko ma.